Zijukira bwe twasanyanga obusanyo bwa bamama ne tata iwa buno buto tusuubira bingi banage abalala basabanga kubeera baluya badokita abalala ne basaba kuba bayinginiya naye nseneta nasaaki mukama katonda kufuna bufuna okuva lwe nakufuna ebyange byakwasibanja twana byonna byolaba twana mutima sebo lwesa kuwadde cepe wabula bitu by'omukwano binyuma kwata wona wolaba lwesa kuwadde sebo
Wamule mitu vyomu kwa nubi nyuma Kwanza kuna wola.